kureka munju eyo omumukwano. Lava, sikuba nti nkyagala baby, wabula mbeera olumwa n'omukwano eyo n'ekiro. Oh oh, naye bambi n'okuma nawe. Sikuba nti okyagala baby, wabula mbeera kureka munju eyo omumukwano. Lava, sikuba nti nkyagala baby, wabula mbeera olumwa n'omukwano eyo n'ekiro. Oh oh, naye bambi n'okuma nawe. Sikuba nti okyagala baby, wabula mbeera embeera entambuza matumi n'endeka. Omukwano mungi kumeza yo. Oh, sikuba nti nkyagala ndeka omukwano kumeza yo. Sinakindi okwagala,
sinakindi okwagala,
numya omulungi gwe nalondayo. Mbeera mpambana nfune ebirungi byendeta, mbiwa omulungi gwe nalondayo. Mukwano nkujjuza okwagala, kuba mukwano nze nkwagala. Nkwagala bulijjo bwe naba ku masogo, muli nze nenfuna okwagala. Ah, mukwano nze nkwagala, kuleka munju eyo omumukwano. Lava, sikuba nti nkyagala baby, wabula mbeera olumwa n'omukwano eyo n'ekiro. Oh oh, naye bambi n'okuma nawe. Sikuba nti okyagala baby, wabula mbeera kuleka munju eyo omumukwano. Lava, sikuba nti nkyagala baby, wabula mbeera olumwa n'omukwano eyo n'ekiro. Oh oh, naye bambi n'okuma nawe. Sikuba nti okyagala baby, wabula mbeera embeera. Twajjirwa embeera endesa oluwombo ow'omukwano lw'onfumbira. Lumpomera lunsikiriza naye bento n'enkita. Ngende njiye embeera buli we ndowooza ku biseera eby'omu maaso. Omutima gwange gukuba endowooza ku mbeera. Tuliba tutya mu mbeera, mukwano ogumira embeera, obeere nga bbe byondera. Kuleka munju eyo omumukwano. Lava, sikuba nti nkyagala baby, wabula mbeera olumwa n'omukwano eyo n'ekiro. Oh oh, naye bambi n'okuma nawe. Sikuba nti okyagala baby, wabula mbeera. Ndowooza ku fizi ne sabuni, awo ne nzijukira batubyetaaga enkeera. Nzolo ne nkusibula ngende njiye embeera. Mukwano ng'ojjudde okwagala, mu matumbi budde ku munaana. Bw'olwo n'onzikiriza ngende njiye embeera. Mukwano ebya ddala oli muzira, ebya ddala oli muzira.